Atuya kuchikwa hanyoja 6. Petro amwana gahi iwaga beja. Kubara mubhuku ryanchito chapter 5 chandano cha 1 kusika ku 11. Hananiya abanagwe Safira bakaulise nyika bakayaya kuti vape imali onse kunganda yaleza. Pesi balo bakavamba amwi mali aleza kuti ave avo. Hananiya walo wakaleta buyo chibera cha mali amwi kuri Petro. Nkabela wakambira Petro kuti mali onse alikwene. Mpao Petro wakaziva kuti urabeja. Walo wakati kuri nguwe. Taakwenu wabeja kubantu. Pere wabeja laleza. Ponya ponya Hananiya wakawida ansi akuhwa. Ibasa nkwa baka munyamuna akumuzika. Muka indika honto, Safira wakasika taakwe cha agari kwizi, chaka chitikide. Safira awalo wakabeja kuri Petro agamboga mali. Awalo wakawida ansi akuhwa. Wakazikwa kumbali amusa nkwa akwe. Nobe nzuma, tatwele dekuzumi hea luya ndoro wa mali kutirutu nyonganye. Tatwele dekuchenga bantu bamwi. Alimwi tatuko hikuwe jareza pe.
Leza.
Wanga iyanda inyika ibishide.
Haipa
mwana kwe ikutazo ifide.
Leza.
Wanga iyanda inyika ibishide.
Haipa
mwana kwe ikutazo ifide. Ugati yeye. Ugati yeye. Mbobola. Ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, kumutwe, mumabambo, bigili, bununu nandiswe, kumutwe, mumabambo, bigili, bununu nandiswe. Ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, ugati yeye, ugati yeye, mbobola, twalila ugati yeye, ugamubuga, ugamubuga, ugamubuga gagatupaide. Gamu muga gaga tupai le, ugati yeye.